Ohlelweni lethu ezomndeni olwedlule saqala inkulumo ngokuthi ubhekana kanjani nokuqhelela emshadweni futhi sabe ukuthi uqinisekisa ukuthi yona ndlela efanele ngaleso sikhathi ukuba nohlelo nokuqinisekisa uyazazisa izingane ngokuhambisana neminyaka yazo. Sifuna namhlanje ukukhuluma ukuthi uyinakela kanjani izingane ngokwemizwa yenhliziyo yazo esikhathini sokuqhelelana kanjani ukuthi sinyathelo zini okumele uyithathe nisaqhelelene. Lokho sekumunye ungakhona la ohlelweni ezomndeni. Kwakuhle uba ngiphinde ngibingelele umlaleli wami. Ezomndeni, uhlelo lwakho lukulethela izeluleko eziphathekayo ngaba ka-focus on the family. Sithola umbuzo kubaba ofuna usizo ngokuthi yena nonkosikazi wakhe bangene kanjani ekuqhelaneni emshadweni. Uqhubekela esagcina khona okwakungokuthi ungayinikela kanjani kuba ungayinakela kanjani iy'ngane ngokwemizwa yenhliziyo yazo kashana nisaqhelene. Asigcizele impela ukuthi kusemqoka ukunakekela iy'ngane ngalo lonke uphahla nozinze empilweni. Kudluza eminye iminyakazo yabo yamasonto onke njengendlela yokwehlisa ingcindezi kubo. Vamise ukubabheka ze ubone lesi simo ababhekene kanjani naso. Uma kukhona othisha, o-coach, mentors, nabaluleko baziyo abasenhliziyweni yey'ngane, bazise kwenzekani qede nabo ubone ngeke yini babe nosizo. Yenza konke okusemandleni ukubabheka futhi uzenze iy'ngane zakho zizizwe zizinzile iphephile ngekusasa. Khona lapho sikhuthaza ukugcina iy'ngane zakho ekhaya okungcono kube nguwe nonkosikazi wakho enishintshana ukuzoyibona ekhaya. Lokho kuyayisiza kakhulu kunokudeni ishintshanisa ziya kogogo. Lokhu liqiniso impela kakhulukazi uma nobabili nisayisebenza ekulungiseni isimo senu ngesikhathi nisaqhelelene okwesikhashana enesikalile. Uma kungukuthi omunye kini unohlukumezo kungcono ngasondela ey'nganeni kuze kube senilungise konke. Ngoba uma kungenjalo ukudlala umagendane nje nideniza endlini ey'nganeni lokhu kuzongeza ukudideka kuze iy'ngane. Khona manjalo ungayeki uyinakela uzakhe nawe iqobo ze ube namandla ukuya phambili. Umsebenzi wakho osemqoka njengamanje ukukwazi ukutholakala ey'nganeni zakho ngokwenhliziyo nengqondo nokomoya. Sondeza abangane abathembekile abayisithuba sakho ukuze bakunike i-support kuleli geba empilweni yakho. Qiniseka ngamunye ukuthi kubona wethembekile. Asikho isidingo sokubaxela yonke imininingwane. Thola futhi usizo lomeluleki ongumKristu. Phumula, lubaluba umzimba ngokwanele zomzimba wakho ube ngophilile. Phezu kwakho konke ungalokothi olesilingweni sokulahla iy'ngane zakho kumbe sokuyimatansa nowakwakho mdenelwe. Khumbula ungumzali kuzo, zona ziyingane zakho ngqo, akekho omunye oyizalayo. Ziyakudinga ume nazo uqinile kuze kube siyedlula lesiphepho. Yikuphi okunempilo ngokwesikhathi osisebenzisane ndawonye nangendlela yokuxhumana ngazo ngokwesikhathi? Nalokho kuzoba sekutheni isimo somshudulo wengaphakathi unjani kanjalo ney'nhloso zakho kade kusaqhelelwene. Uzodinga ukuba nixhumane nonkosikazi maduzane njalo nje mayelana ney'dingo zey'ngane nezekhaya. Okuningi kwalokhu kungenziwa ngama-SMS nokubhalelana okwehlukehlukene, kodwa uma kuwukuthi sewuvele uyaluhamba ululeko esikole uzokwenza njalo. Umeluleko wakho uyokunika ama-homework ayodinga nibuye nibonane nowakwakho ngey'khathi ey'thile. Sikhuthaza nibona nendaweni enikhululayo kodwa ibe sekuvulekeleni ekubonweni ngabanye abantu. Kungaba i-restaurant njalo njalo, lakho neningeke nilingeke ukunyusa amazwi nokucasukelana. Kwazisa phela kusekhona igwebu. La kwa-Focus on the Family sineyisebenzi ey'qeqeshiwe engabaluleki ezekulungele ukuletha ululeko olunomsoco nokukusiza ngokuphathekayo ngocingo. Zingaphinde zikuxhumanise nomeluleki omkantshu bomvu kwezomshado ongaseduze nawe. Sicela ungene ku-safamily.co.za bese uthicofo ku-counseling link. Owethu umthandazo ukuthi wena nowakwakho nikwazi ukusenga lezi zimo emshadweni wenu qede niphume niphethe ningabanqobile.
Lolu hlelo ezomndeni ulethulelwe yi-Focus on the Family. Sihlangabeze ohlelo oluzayo sisihlabelisa phambili umndeni wakho.